halkan Mareykankana walaalaha doorashada ayaa si xawli ah ku socda iyadoo ku dhawaad 2 bil oo kaliya ay ka dhimantahay codbixinta. Madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda Joe Biden ayaa safar ugu baxaya gobollada muhiimka ah. Labada dhinac ayaa ku kala duwan qaabka ay fariimaha ugu gudbinayaan codbixiyeyaasha Mareykanka. Warbixintan waxaa aqalka cad ka soo dirtay Patsy Widakuswara. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkan u dhoofaya 5 gobol oo kala ah Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania iyo Nevada. Madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah, kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka Mareykanka ah ee madow.
If you're willing to riot and stand on top of each other's face and do whatever the hell you want to do, you're allowed to do that because you consider
haddii aad doonayso inaad rabshad abuurto oo aad dadka wajiga ka gasho, waxaad rabtana samayso. Waa lagu ogol yahay inaad sidaas yeeshid sababtoo ah waxaad tahay qof si nabadgelyo ah u banaanbaxaya. Sidaas daraaddeed, waxaan go'aansannay inaan isu soo baxyadeenna ku magacowno banaanbax nabadeed.
Dhinaca kale, musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa tiro kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyada oo la dhaqangelinayo talooyinka caafimaadka ee kala fogaanshaha dadka, waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka Pennsylvania.
So tell me about Joe.
Iga waran, Joe.
Ololaha Joe Biden ayaa culayska saari doona in kulamada uu dadweynaha la yeelanayo ay ahaadaan kuwo u badan dhinaca internetka, si dadweynaha loogu muujiyo in musharaxa dimuqraadigu uu hoggaansamayo talooyinka caafimaadka si dadka caafimaadkooda aan halis loo gelin, sida uu sheegayo Todd Beltz oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda George Washington.
Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say, and that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message, whereas President Trump wants the big crowds. He wants
to show uga una ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay. Intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena, waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay. Waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka.
Kulan 4 dhacay ayaa musharaxa dimuqraadiga Joe Biden waxa uu duray madaxweynaha isaga oo tixraacayay buug dhowaan soo bixi doona oo uu qoray saxafiga Mareykanka ah ee Bob Woodward, kaasi oo uu ku sheegay in madaxweynuhu si kas ah uu hoos ugu dhigay halista cudurka COVID-19 ka hor intaanu ku faafin Mareykanka, isaga oo sheegay inuu sidaasi u yeelay si aanu dadweynaha argagax ugu ridin.
He knew how dangerous it was. And while this deadly disease ripped through our nation,
uu sii ogaa wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay. Intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena, waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay. Waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa eedaha loo soo jeediyay ka jawaabay.
We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did.
Ma rabno inaan muujino argagax, waana sidii aan yeelnay. Si cad ayaan ugu sheegay cid walba, ha noqoto saxafiga Woodward ama cid kale.
Ra'yi runta la sameeyay qaarkeed ayaa muujinaysa in arrimaha ay codbixiyaashu xiisaynayaan ay ka mid yihiin cudurka COVID-19, iyada oo inta badan qaar ka mid ah dadka Mareykanka ay afkaartooda la weydiiyey aanay ku faraxsanayn qaabka uu madaxweynuhu arrintan u maareeyey, qodobkaasi oo ah mid ay ka faa'iidaysanayaan Biden iyo kooxdiisa ololaha doorashada. Inkastoo labada dhinac dhibcaha la ururiyey uu Biden u muuqdo in uu ka horeeyo, haddana farqiga u dhexeeya ayaa aad u yar, iyada oo taageerayaasha Donald Trump ay muujinayaan in ay rabaan in madaxweyne Trump xilka sii hayo.
4 sano oo kale ayuu sii joogayaa. Arrintaasi waa mid xaqiiq ah. Waxaan hubaa 4 sano ee soo socoto inuu sii joogi doono.
Kooxda ololaha ee madaxweyne Trump ayaa bilaabay isu soo baxyada iyagoo xafiisyo ka furtay gobollada qaarkood, isla markaasna dadweynaha ku garaacaya albaabada si ay ugu dhiirigeliyaan codbixinta. La taliyaasha Joe Biden ayaa culayska saaraya ka hadalka cudurka COVID-19 iyo xaaladda dhaqaale, laakiin haddana waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah taageerayaasha dimuqraadigu, sida ay faahfaahinayso Christina Proctor oo ka tirsan guddiyada xisbiga dimuqraadiga.
Yeah, we get 4 more years. Guaranteed we're going to get 4 more years.
Waxaa biritso ayaa lagu wadaa in Donald Trump iyo Joe Biden ay labaduba xusaan weeraradii 17-kii September ee 2011 la beegsaday dalka Mareykanka, gaar ahaan diyaaradii ku dul dhacday gobolka Pennsylvania.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.